So, like we are saying here, nobody hears what is happening when you're outside. And again, maybe from the mosque.
Marka laga hadlayo goobaha cibaadada, maxaa loo diidanay inaan dhawaaqo ka soo yeerayo oo ku ekaado gudaha xarumahaas? Maxaa diiday in masaajidda xilliyada salaada marka la gaaro dadka loo diro fariimo qoraal ah sida inuu imaamku fariimahaasi WhatsApp-ka uga diro dadka oo dhan oo uu ku yiraahdo soo dhawaada waqtigii salaada waa la gaaray? Waxay ila tahay arintaas waxay yareyn lahayd buuqa magaalada ka jira.
Cannot be transmitted with text message or WhatsApp.